Assim. Isho. Sibonge mduva. Sibonge namba. Atzi. Assa. Uzo. Asa kwelu tsekeleki. Hengitsi pili makaveli. Yeah, ice Jimmy. Hey, what's up? Ebe sigena sibashaye overlay pamapokota sagqela utsekeleke. Ice Jimmy. Ebe baphakamisa Tupac Shakur. Ebe sigena sibashaye overlay pamapokota sagqela utsekeleke.
Sagqela utsekeleke.
Ebe baphakamisa Tupac Shakur, mina ngiphakamisa uPhele Makaveli.
Ngitsi Phele Makaveli.
Sibashaye sama push up, Jimmy le kota we remain the fit.
Ice Jimmy.
Abashana bamazika hlomalume bese ngifika ngisa announce ikhalo. Ebe sigena sibashaye overlay pamapokota sagqela utsekeleke. Ebe baphakamisa Tupac Shakur, mina ngiphakamisa uPhele Makaveli. Sibashaye sama push up, Jimmy le kota we remain the fittest. Abashana bamazika hlomalume bese ngifika ngisa announce ikhalo. Ebe sigena sibashaye overlay pamapokota sagqela utsekeleke. Ebe baphakamisa Tupac Shakur, mina ngiphakamisa uPhele Makaveli. Sibashaye sama push up, Jimmy le kota we remain the fittest. Abashana bamazika hlomalume bese ngifika ngisa announce ikhalo. Ngicela wenze kwenzeke, awuyenza kwenzeke. 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 Ngithi bezwe kathi ngithi kanti next ngithe ngiyaphinda akekho zokuphikisa ukuthi uDosi Gold akekho omunye umongameli basahliwa yivote lento sayiphiwe egazini akekho khe wadonate asi. Ngithi buza bunamba asiluti saluta ndoda enomduva asiluti saluta ndoda asiluti saluta yalele. Ngithi bezwe ngathi ngithi kanti next ngithe ngiyaphinda akekho zokuphikisa ukuthi uDosi akekho omunye umongameli basahliwa yivote lento sayiphiwe egazini akekho khe wadonate asiluti saluta. Asiluti saluta ndoda. Asiluti saluti. Asiluti saluti ndoda. Ngicela wenze kwenzeke, awuyenza kwenzeke. Ngicela wenze kwenzeke, awenze kwenzeke. Ngicela wenze kwenzeke, awuyenza kwenzeke. Ngicela wenze kwenzeke, awenze kwenzeke. Ngicela wenze kwenzeke, awuyenza 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 kwenzeke. Asike isikhathe samatakalani funisa kalyama aka plan see you second half uNkulunkulu wamethuma mina emalini. Ngicela ungilondolozo vele unyekele emalini. Ngicela ungilondolozo ngisho isikhathe samatakalani funisa kalyama aka plan see you second half uNkulunkulu wamethuma mina emalini. Ngicela ungilondolozo vele unyekele emalini. Ngicela ungilondolozo ngisho uhamba nama breath take. Sebenzeli wealth status, hey, but he's moving like a life saver. Sengisho mina number two, never. Ngoba ngoba uNkulunkulu yang favor. Sengisho ngoba universe yang favor. Sengisho ngoba uNkulunkulu yang favor. Sengisho ngoba universe yang favor. Asike isikhathe samatakalani funisa kalyama aka plan see you second half uNkulunkulu wamethuma mina emalini. Ngicela ungilondoloze uvele unyekele emalini. Ngicela ungilondoloze ngisho isikhathe samatakalani funisa kalyama aka plan see you second half uNkulunkulu wamethuma mina lelele bathi uzwa ash ha ha bathi ash ha ha ebathi ebathi ash ebathi lalela bathi uzwa she belongs estradeni eboulevard uministe mgaqweni uhulumente akalale dladleni uthanda athi ifunele imini namathela lo mtane speed hop. Sigibela sonke ke nyakanyaka lengane speed hum. Kodwa ungezujahile ubeka she belongs estradeni eboulevard uministe mgaqweni uhulumente akalale dladleni athi ifunele imini namathela lo mtane speed hum. Simgibela sonke ke nyakanyaka lengane speed hum. Kodwa ungezujahile ubeka Ubo hlabi nihlabu hlabelele ngisho hlabu hlabelele ndoda uhlaba hlabelele wena hlabu hlabi nihlabu hlabelele ngisho hlabu hlabelele ndoda uhlaba hlabelele wena Ubo hlabi nihlabu hlabelele ngisho hlabu hlabelele ndoda uhlaba hlabelele wena Ayihlabi nihlabu hlabelele ngisho hlabu hlabelele ndoda uhlaba Asa Ubo hlabi nihlabu hlabelele ngisho hlabu hlabelele ndoda uhlaba hlabelele wena hlabu hlabi nihlabu hlabelele ngisho hlabu hlabelele ndoda uhlaba hlabelele Ubo hlabi nihlabu hlabelele ngisho hlabu hlabelele ndoda uhlaba hlabelele wena Ayihlabi nihlabu hlabelele ngisho hlabu hlabelele ndoda uhlabe She belongs estradeni eboulevard uminister emgaqweni ohulumente akalala edladleni uthande athi ifune elimini namathela ayilo mntana speed hump simgibela sonke ke nyakanyaka lengane speed hump kodwa ungezwa ujahile ubeka phansi ubohlabi nihlabu hlabelele ngisho hlabu hlabelele ndoda uhlaba hlabelele Ayihlabi nihlabu hlabelele ngisho hlabu hlabelele ndoda uhlaba hlabelele Ubohlabi nihlabu hlabelele ngisho hlabu hlabelele ndoda uhlaba hlabelele wena Ayihlabi nihlabu hlabelele ngisho hlabu hlabelele ndoda uhlaba Ngizofula ngatangaza izolo beka nami eguqe ngamadolo esebenzisa umlomo endaweni ezirong Nami ngiyamangala kwenzeke kanjani abantu bathandana kanti ukuthembakala kwaphelela kuphi Kuhlonipha impilo ungakhohlwa abafazi ngosuku lokuzala nasemncabeni wakho kuyosebenza ikhekhe Funga ngiyagomela uSamson angakutshela imfihlakalo enkulu kule gender yakaMary Magdalena Wena ujola ngathi awazi Lo mfana ujola ngathi akazi Lo mntana ubhalile ngotosa Wena ujola ngathi awazi Lo muntu ujola ngathi akazi Izolo uhambe ngaboshona Wena ujola ngathi awazi Lo mfana ujola ngathi akazi Lo mntana ohlanyela kostilo Wena ujola ngathi awazi Lo muntu ujola ngathi akazi Ekule ngane vele ngcwele i-overload Be like a private kodwa not a private part Nimudla nonke kodwa nonke anazi next Hayi mubheke, hey mubheke Ubheja njalo to hey you were just a bad You put her on top of my shit but she's been there And she can treat you like you are the only one too Hey mubheke, hey mubheke Ekule ngane vele ngcwele i-overload Be like a private kodwa not a private part Nimudla nonke kodwa nonke anazi next Hayi mubheke, hey mubheke Ubheja njalo to hey you were just a bad You put her on top of my shit but she's been there And she can treat you like you are the only one too Hey mubheke, hey mubheke Izaka yami yenu phela uma ibheke Izaka yami yenu phela uma ibheke Izaka yami yenu phela uma ibheke Imali yami, inyuku yami Izaka yami yenu phela uma ibheke Izaka yami yenu phela uma ibheke Izaka yami yenu phela uma ibheke Imali yami, inyuku yami Akulekane vele ngcwele i-overload Be like a private kodwa not a private part Nimudla nonke kodwa nonke anazi next Hey mubheke, hey mubheke Ubheja njalo to hey you were just a bad You put her on top of my shit but she's been there And she can treat you like you are the only one too Hey mubheke, hey mubheke Hey mubheke, hey mubheke Hey mubheke, hey mubheke Wetlepa, wetlepa, wetlepa Hey mubheke, hey mubheke Hey mubheke, mubheke, mubheke Hey mubheke, hey mubheke Athi, what's up? Hey mubheke, hey mubheke Ngana hey mubheke hey mubheke ungalahle 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 hey mubheke hey mubheke esh ungalahle 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 hey mubheke hey mubheke bathi esh hey mubheke hey mubheke ungalahle side esh hey mubheke hey mubheke esh ungalahle nje aya ngithi hey mubheke hey mubheke lo mntana mubheke nje aya bathi Icherako yesikobo sibheke Icebheke Icebheke Futhi athakho yesikobo sibheke Icebheke Icebheke Ngithi icherako yesikobo sibheke Icebheke Icebheke Futhi athakho yesikobo sibheke Dos Kamudino malisa uthandi phokophoko Uthi mina naye sazobhala inkondlo Thinti chess kanamagama ukhe wayiphuza ipostola Ngeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga fokolo Dino malisa uthandi phokophoko Uthi mina naye sazobhala inkondlo Thinti chess kanamagama ukhe wayiphuza ipostola Ngeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga fokolo Kamudino malisa uthandi phokophoko Uthi mina naye sazobhala inkondlo Thinti chess kanamagama ukhe wayiphuza ipostola Ngeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga fokolo Dino malisa uthandi phokophoko Uthi mina naye sazobhala inkondlo Thinti chess kanamagama ukhe Angeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga fokolo Dino malisa uthandi Uthi mina naye sazo Thinti chess kanamagama ukhe wayiphuza Angeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga fokolo Umlando Ngibuya no umlando Ngizobuya nomlando Ngizobuya nomlando Mina ngawa ngizobuya nomlando Ngizobuya nomlando Ngizobuya nomlando Ngizobuya nomlando Engithi hwani ngalyani makha. Engithi hwani ngalyani makha. Bathini ngithi hwani ngagidle makha. Ngiyabuza ke mina. Engithi hwani ngagidle makha. Yini lento? Bathini? Umlando. Umlando. Bathini umlando? Bathini umlando? Engithi namhlasizwe umlando. Bathini umlando? Ebathini umlando? Lalela umlando. Engithi namhlasizwe umlando. Lolu suku olukhulu senzi umlando. Ngithi lolu suku olukhulu senzi umlando. Ngithi lolu suku olukhulu senzi umlando. Bathini ngithi namhlasizwe umlando. Bathini lolu suku olukhulu senzi umlando. Bathini lolu suku olukhulu senzi umlando. Bathini lolu suku olukhulu senzi umlando. Ngathi lolu suku olukhulu kakhulu. Khali intombi sabontanga nguphi sifika kalulu. Amamitha yahlangana nentombi sifuna. Namhlanje ngiphuza ngiphalaze nginikeze ingudu yelithi. Engithi lolu suku olukhulu kakhulu. Khali intombi sabontanga nguphi sifika kalulu. Amamitha yahlangana nentombi sifuna. Namhlanje ngiphuza ngiphalaze nginikeze ingudu yelithi. Bathi sithi iminwe minwana emini phezulu. Your medi, your girlfriend, your fro, that's my bestie. Yeah, iminwe minwana emini iphezulu. Your medi, your girlfriend, your fro, that's my bestie.
Aziwe bemathi bathi qime sibewaza sibasaphi sabafuna manje
hayi hayi
alala
aziwe
bemathi bathi qime sibewaza sibaphinde ngenamba badelela manje
namhlanje
umlando
umlando
usojabula we
umlando
shubilile the loop la
umlando
usojuluka we
umlando
namhlanje umlando
umlando
uso chavula we shubise the loop la uso chulo kawe kona kona uso chavula we
Lalela sambe no stand. Bathi lolu suku olukhulu senza umlando. Lolu suku olukhulu senza umlando. Lolu suku olukhulu senza umlando. Engithi namhla senza umlando. Now go stand up.
Bathi okay. Bathi kunamaphoyisa ngeke basivale. Hayi. Esaba mashisa hitho ma stand. Athele ugologo nomusho nephandle. Oh. Ah, esibuyele emakhaya sesimanzi ukwenkani.
Lalela
Batik na maoisa, nige baswal. Esa ba mashisa, hito ma stand. Ate luko logo, no mo shone pan. Wele makaya, sesi manzo wentlans. Esa ba tjela kutu, ba na baligas. Sanga na batwana, na makenga pretty man. Kipi kula box, busy pass, tenge eyes. Na mukele gile, no makala na ngasabi. Oh, sense umlan. Lolo sugo lukulu, sense umlan. Lolo sugo lukulu, sense umlan. Lolo sugo lukulu, asa.
Umlando, 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 Umlando